www.ninjafinis.com.
Anatingisha sitingishiki, imengangania siti Isia zifichiki, kipenda rona kula tanyama mbichi. Mapenzi ya nashikaga gangani, mapenzi ya nguvu ya hatari. Moto wa kuotea mbali, misha habari, nimesha sima gari. Walo shika mabango wameingia mitini, nakutana na madongo wa chini chini. Wanaulizana napagana nini. Unga unga mitambo miniko hewani, mambo yanaendaga na fani. Funga virago ya job wizani, bahari ikichafuka inakuja tsunami. Usipoelewa somo watu wanakupiga, nauliza majibu. Kupata heshima unachimba dimu, ila ukitaka dharau ni very cheap. Rudisha kile ulikoasima, wezi ukakutanisha milima. Tafuta kitu cha kujipima, ukishindana na pombe unataka kusima. Weka ushindani, fine, me I don't mind. Nauza sura mtan, people don't buy. And you know what, sema bye bye. Aukai, disco limeingia masai. Achia njia, achia achia njia. 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 Shanga mata, bishara hailipi unakata. Hapana bana, me I don't like that. Sinijaribu kama nguo ya kufa. Na break it down. Macho juu, macho chini chini. Vipi umepoteza disiplini? Tachekesha kama Mr. Bean. Acha kuchimba chimba watu, chimba madini. Uwe uchizi umekuanza lini? Au umefuata mambo ya mjini? Uliwaza nini? Kacha viwanja ukaja kucheza lerini? Achia njia, achia achia njia. Achia njia, achia achia njia. Achia njia, achia achia njia. Achia njia, achia achia njia.
More music at ninjafinis.com.